soporte y fuego. Ahí estaré.
Hakuna jipya kwenye hii dunia, hivi vyote si tunavirudia. Hawezi weka msini upate mia, kama simamizi hakuna. Life so easy visible, life so easy principle. Life so easy visible, life so easy principle.
Hawezi ukainama, ukainuka, kaokot kidude. Kama uko barabarani. Hawezi ukainama, ukainuka, kaokot kidude. Kama umejifungia ndani. Ilo no, no, no.
Ni kama kyo, unavojitazama. Maisha yalivyo, yani kama kyo, unavojitazama. Hivyo hivyo, maisha yalivyo.
Hawezi ukainama, ukainuka, kaokot kidude. Kama upo bara
for the rich, my baby. Sleep for the rich, my feelings.
Yani kama kyo, unavojitazama. Ndivyo hivyo, maisha yalivyo.
Yani kama kyo, unavojitazama.
Maisha yalivyo.